And big shout out to King Booga. The industry is getting bigger. Vene mwachite amu industry umu. Bakamba mufuni kaulemu. Fumu ni mfumu elote mulipo nobu fiumu. Vene ni kamba apo nili ulaifi not fiumu. Elote ayo mapsi. Ukwa bulo kuwe baba ulipaka. You put this music industry of Zambia on mapsi. Na kandeke mukuseka na kufika. Mokush picture, na kupisha. Nolo sivatia shof, dan elote in this loot. Echilenga vale kula nukpanda. Yon satifia miti ava ni mfwiti. They want you to quit. Yeah, these people beti wana vate kuisa vaza zama. Nipapa kama fulu lipamu. They only wish you kukushika tem ikafika with fake love. Kayangativa mafuna ukasi ya chapesa name to your children. Imakanga cheko chiva kumange machenzi. Yeah, they are your maps. In everything that you've been doing. Even beva musha siva ona baona moche kusamwa. Dabwa mfalaka ukulanda feshinka ba makaka. But iwe uli paka paka. Nipamaka pamaka strong for so long. Ababali long. Kanga tiba mafuna ukashite buwanji. Kanga tiba mafuna ukagile zuba. Kanga tiba mafuna ukasiyo panga drama. Iyo ni drama. Ababa ndubali na minyama. Sivafuno kuwa na muli hama. Ala baba ne shpumputu ababantu. Okay mwebe mwebantu bantu. Tell me you feel me. Umukamba yo mapsa. Kapita mokumu kamba. Yeah. Bati welu. I feel a feel a chidi zamba. Ali bini visha fena mufilimba. Unstoppable na ma connections. Fulu fulu. Batu kwa wula ma kebozi. Vishi alu fene can shift kulu. For him to receive that kind of hatred. At his age since day one. Be fair cause ayo ni mawani. One by one equals one. So we are one. Yani mali yari tiyene ni kamba not by one. Diyo maps ina kandeke. Na mtuala Zambian music industry. Chalo, this lady is to appreciate what you brought. Mwinda strum. Bachalo kutiani wafumana. Ngula barwa nebale foku. Ponya ichilanda ni history. Elo kandeke ni true definition ya international manager. Anga tena ni sheni nani. Elo tia yo mapsi. Here are your flowers na kandeke. Pokele lani nilinangani. Ni fifi netetiva kuponye ababa luwani. Apata tule landa pali artisti uli wanse wala. Apata tule landa vipali liyayo. Ela sepende, nasiki, agajeweni. Sakiato stozi, yale shimi wama ina mba mbaka mwila baba. Yale shimi wama ina mba mbaka mwila baba.